Abdullah Hassan dunya ke da ton ba ka haramadinya hake ukolo sili chake da ka barakela Somali ani suran jamana ka tabulu kalfalin lumina yela selike ka fo kuna funisra udo ufe.
Many people including foreigners have been trapped in Khartoum and in other cities.
Ko binkera dunanka suran jamana la kerenkereniya la munu be barakela uka jamana ani suran jamana chela la ne ube wede ko diplomatu anya me kafo ko binkera nazarla kilia tomba ka la sigidi ni me suran jamana la kan ankila la tukuni ka mefene ko dankar la l'Ameriki jamana ka konwa diplomatik la akafola aye wede bla kelekela fanfla nu bela jelema ku kasra bla kelenye bula unye ani munu beka nga dementa ka lasi mwo koliliuma ni watina akachani mwo keme nani ni mwan jate uye faso jama kulu keme fla ani biwara jate be munu chela fagara ni kele ni si infeka ban aye afara kankafo ko mwo basa vani keme wolon fula nyona de jogina fitne mbe sena kuruba sorolasi u ani sorolasi ba manchikulu ne ube wele ko RSF chela la si infe hasan ye ayira fene kafo ko furakeli yoro usra u datura faso jama kulu unye ani fene awako binkera kenya barakela u ani laptan sodo ufeneka
to have access to humanitarian aid